Yemi nisabia wala mugwanga lino Dr. Jen Ruth Acheng akubiriza amawanga ga Afrika gonnage kwatiremu mu nsonga z'ebyobulamu galimante kwesigama nnyo ku buyambi obugaweebwa abagabirizibwa obuyambi bw'abaddagala w'olukungaana olukwata ku nsonga z'ebyobulamu olulindidde wano mu Kampala. Minisita Acheng ategeezezza nti ky'ekiseera Afrika yeekwatiremu mu kuvujjirira ebyobulamu bwayo abisobole okutuuka ku mutindo ogwetaagisa awatali kuteeka ssuubi lyonna ate mu bagabirizibwa obuyambi. Olukungaana luno lwategekeddwa ekitongole kya African Union Development Agency era nga lugendereddwamu okunyweza enkola ez'amawanga sekinomu samazinga Afrika okusitukiramu geekolere ku nsonga zaago ez'ebyobulamu. Ate ng'ategeeza nti wadde ng'ate waliwo ebituukiddwako mu lutalo olw'okukendeeza omuwendo gw'abantu abafa mu Kenya ssaako n'okutuusa obujjanjabi eri abo ababwetaaga, wakyaliwo ate okusoomoozebwa kw'enkola ez'enjawulo ez'ebyobulamu ezitali nnunga mu bulungi ssaako ensimbi entono eziteekebwa mu byobulamu wamu ate n'abavujjirizi okusala obuyambi.